MTK Productions.
Mr. President Music, may God bless you all. Enjoy the gospel music.
Moyoni, Yesu tuko moyoni, Yahweh. Yesu tuko moyoni, Yahweh. Moyoni mwangu, Yesu nani ya moyoni, Yahweh. Moyoni, Yahweh, Yesu tuko moyoni, Yahweh. Moyoni mwangu, Yesu ndani ya moyoni, Yahweh. Mimi nasema asante Bwana. Mimi nasema asante Bwana. Mimi nasema asante Bwana.
Yahweh,
Moyoni,